Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho site yacu ni waeshatu radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje adresi yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Kubashaka kutugezaho ibitekerezo kuri WhatsApp namwe nimero yacu ni +12024491931. Ku gicamunsi cy'uyu munsi nyine hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma mu kiganiro muri Sanga, ndi kumwe kandi ku murongo wa telefoni n'umutumirwa w'uyu munsi Mukanya, ndaza kumuha ijambo abasuhuze mwese muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri iki gihe Uburayi na Amerika bigaragara nk'ibifite uruhare runini mu cyerekezo n'inyungu zikomoka ku bihangano bitandukanye byaba byandikwa, indirimbo, ubugeni, ubukorikori n'ibindi. Amashusho y'indirimbo tubona kuri za televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga, imivugire n'imyitwarire y'abahanzi n'abanyabugeni biriho muri iki gihe, cyane cyane ku babyiruka, ahenshi bigenda birushaho kwishushanya n'iby'Uburayi na Amerika. Suko ibyo bihugu aribyo byakataje mu iterambere rusange gusa, ahubwo n'ubucuruzi bw'ibihangano ubwabyo bwarushijeho kugira akamaro ababwinjiramo muri ibyo bihugu kuruta ahandi hose kubera ubukungu bwabyo, amikoro y'abahatuye n'ingamba zigendanye no kurengera uburenganzira bw'abahanzi n'ibihangano byabo. Tuvuze by'umwihariko ku bijyanye n'indirimbo, gushaka kumera nk'abo bahiriwe n'ubuhanzi muri ibyo bihugu tumaze kuvuga, nibyo bituma urubyiruko rwinshi ruri mu buhanzi cyane cyane muri Afurika rumera nk'urwigana bene iyo migenzereze, haba mu njyana, imvugo, imyitwarire ndetse rimwe na rimwe n'ururimi rukoreshwa muri ibyo bihangano. Bamwe rero bakabona ko ibyo bisa n'ibitsikamira ubuvanganzo bw'umwimerere mu ndimi gakondo. Hashize imyaka 10 Leta y'u Rwanda ishyizeho itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Iri tegeko rishyirwaho ari hagamije gushishikariza abantu guhanga no kuvumbura no gushyiraho uburyo bubereye ubucuruzi bw'ibihangano bugendera ku mategeko, kurengera no kubahiriza uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turareba ubuzima bw'ibihangano bishingiye ku muco gakondo. Ese bishobora guhonoka ihiganwa ry'ibiva hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Burayi na Amerika? Iri tegeko se ryafasha iki mu kurengera abahanzi bo muri iki gihe, cyane abashaka guteza imbere ibihangano bishingiye ku muco gakondo? Rishobora se kubafasha gukuramo ibibabeshaho n'imiryango yabo nk'uko bigendekera abo mu bihugu byateye imbere? Ibyo bibazo byose n'ibindi muri bushake kubaza muri iki kiganiro nibyo byatumye mbatumirira umuntu uhuza ubuhanzi n'ubunararibonye mu by'amategeko. Muri iki gihe amaze gufasha abahanzi gusohora indirimbo zikunzwe cyane mu Rwanda, imwe muri zo ikaba imaze kugera hafi miliyoni 1.5 z'abantu bayireba ku rubuga rwa YouTube. Uyu mugabo yiyambuye ikanzu y'ubushinjacyaha kumara igihe kitazwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 maze yambare kuteri za muzika afata na gitari. Ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuhanzi ndetse akanabana guhemeza mirimo mu kunonosora ibihangano no guteza imbere ubuhanzi gakondo. Ijwi ry'Amerika ryamutumiye kuri iki gicamunsi ngo asubize ibibazo byanyu ku nsangamatsiko tumaze kuvugaho. Bwana Ale Mukurarinda, mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi.
Bwana Jeffrey Mutagumwa, murakoze cyane ku mikaze mu kiganiro cyanyu. Murakoze by'umwihariko kuba mwantekereje ngo tuganire ndetse tunaganire n'abakunzi ba Voix de l'Amérique cyangwa b'iki kiganiro.
Turavuga na wibereye aho ngaho iyabija muri Cote d'Ivoire, hameze neza, akazuba karava.
Akazuba karava, ubu ngubu turi mu gihe nakwita ko hakonje. Kubera yuko ubundi kino gihugu ni igihugu gishyushye kigereye inyanja Atlantika, ariko nubwo hakonje ubwo hari dogere 25 na 30, urumva ari nyine yuko ubwo bukonje si ubukonje nyabukonje, ubundi arashyuha kurushaho ngaho, ariko ubu hameze neza.
Nuko nuko na mahoro. Ubwo turaza no kugaruka wenda ku bihangano byaho, tuvuge ubuzima bw'ubuhanzi bwaho, ariko maze kugerageza kukuvuga, ariko nk'uko ubizi ni ibintu bitoroshye. Bamwe bakwita umunyamategeko, abandi bati ni umuhanzi, abandi bati ni rwiyemeza mirimo washoye imari mu buhanzi bwakondo, ariko noneho urahibereye. Tubwire Alain Mukurarinda, tugiye kuganira muri iki kiganiro ni muntu ki?
Muri iki kiganiro ndabwo umuhanzi n'umunyamategeko, kubera ko numvise mu nsanganyamatsiko mu magambo make, mu magambo buryo wavuze wahiriye ku itegeko rivuga iby'ubuhanzi. Nk'uko wabivuze, iby'amategeko nibyo nize nabikozemo, ndetse iby'ubuhanzi byo narabivukanye, nkunda kuvuga nti bizashira nyirabyo yapfuye. Ubwo rero banyita umuhanzi, banyita umunyamategeko, byose ndabyakira kubera ko njya mbikoraho byose. Ndetse nibyo nakwita mu magambo ahinnye bishya byo kuba mfasha abandi bahanzi, nabyo byaje, nabyo byose ndabyemera. Ni ukuvuga ngo rero aho bari bunjyane hose nta kibazo mbifiteho rwose.
Reka nkwereke mera noneho nk'usubira inyuma gato, utubwire ni iki kintu cyaguteye kwinjira muri mu isi y'ubuhanzi?
Ikintu cyabinteye navuga ngo nkuko maze kubivuga naje maze kumenya ubwenge, nibwo nabonye ko nabivukanye. Mu magambo make ya nkiri umwana niga mu mashuri abanza muri primaire mu Rugunga, ubwo bashyiragaho misa z'abana, nge nahise njya muri korali. Ariko abandi bigumiye mu gukina agapira, abandi baguma mu gukina umugozi, abandi baguma mu gukina bile, nge nkajya njya kwitoza kuririmba. Nyuma yaho ngiye muri sogonderi, umupira narawukundaga nibyo, ariko ubwo naganye cyane ahubwo mu busifuzi, nkajya no mu miryango y'urubyiruko kubera ko nabonaga bahanga indirimbo babyina bya Kinyarwanda, ibyo bintu nkabikunda cyane, tukajya no mu marushanwa. Ngiye rero muri universite, nibwo nako ndangije sogonderi, nibwo koko nagiye mu buhanzi, kuko nibwo nagiye muri orchestre icuranga yaririmba, ndetse ntangiye no kwiga gato gitari ubwo hari muri 90. Noneho uziko muri 90 mu Rwanda habaye intambara, bituma twebwe tutajya muri universite, tugira umwaka 91 tutiga, ngo kuko nagiye mu muziki. Ariko nza kujya kwiga mu Bubiligi, ngeze mu Bubiligi rero hari nayo kwiga muri universite unigenga, nibwo nabonye uburyo burambuye cyangwa se busanzuye bwo kujya mu mastudio. Nk'uko wabivuze mu magambo ahinnye, ho hari uburyo, hari amastudio, hari ibikoresho, kandi muri rero n'Abanyarwanda n'ubundi twari tuziranye i Kigali bari mu muziki, muri rero nka Nitunga Roni, muri rero Christophe Matata, muri Sugaragaza, abo bose ni abantu bafashije bituma nkomeza umuziki. Umuziki rero nawutangiye nkiri umwana, mu by'ukuri sinakubwira ngo bindimo, ariko ntekereza ko aho natangiriye neza ni igihe natangiraga kuririmba mu kiliziya muri paruwasi yacu ya Saint Michel.
Nuko ndahamye ko abadukurikiye bazi indirimbo zimwe zawe zigaragara nko kuri za YouTube cyangwa se zagiye zitambuka ku mateleviziyo hirya no hino aho ngaho mu Rwanda. Ariko noneho reka noneho tugaruke ku kintu kijyanye n'ubuhanzi gakondo muri iki gihe, kuko ibyo byose ubimazemo igihe, isi y'umuziki uyimazemo igihe, umaze igihe witegereza uko ubuhanzi bushingiye ku muziki bumeze, haba mu karere mu Rwanda n'u Burundi ndetse no hariya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu akubajije ati ubuhanzi gakondo muri iki gihe by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi buhagaze bute?
Navuga yuko burahari burakungahaye ariko buhagaze nabi.
Kuki?
Kubera iki? Kubera yuko twebwe abahanzi nanjye ubwanjye nishyizemo nitwe ba mbere tubifiteho responsibility cyangwa se tubifiteho icyo kubikoraho, kuko nabonye twita kubya handi akaba ibyo dushyira imbere kurusha iby'iwacu. Nubwo ngo dusimbukira ibya handi twarangiza tukanabeshya cyangwa se nitubwiza ukuri abaturage bacu abanyarwanda nkatwe cyangwa abarundi nkatwe, tukaza tukabwira ngo twabakorera ibihangano nyarwanda. Njye naje gusesengura nsanga mu by'ukuri muri rusange tubakorera ibihangano mu njyana z'ahandi biririmbye mu Kinyarwanda. Ugasanga twakoze zouk iririmbye mu Kinyarwanda, twakoze R&B iririmbye mu Kinyarwanda, twakoze hip hop iririmbye mu Kinyarwanda, nyamara dufite byinshi byinshi biri iwacu, biri Burundi, biri muri Congo tutari twakoraho. Ni nayo mpamvu ubona abagiye muri iyo nzira yo gufata ibihangano byabo gakondo akaba ari byo bamoderniza cyangwa akaba ari byo bashyira no mu bicurangisho bigezweho cyangwa se bakabagumisha mu bihangano gakondo, aribo bonyine barenga umupaka. Ugiye muri Senegal wakumirwa, ugiye iruhande rw'iwacu muri Congo wakumirwa, hano muri Cote d'Ivoire rero tuza kubikomoza, nagize Imana mpamaze hafi umwaka wakumirwa. Ni ukuvuga ngo turabifite nk'uko natangiye mbivuga, ariko bihagaze nabi kubera iki? Ni twebwe twabigizemo uruhare kubishyira ku rwego rwa kabiri aho kubishyira ku rwego rwa mbere. Njye nta mupaka nyashyira mu buhanzi, buri wese afite uburenganzira rwose bwo guhanga n'iby'ahandi. Ni byiza ukanagaragaza ko ubishoboye, ni ubuhanga burya kuba washobora kwigana umuntu wo muri Senegal cyangwa se muri Afurika y'Epfo, ariko se kujya kwigana uw'ahandi nta kintu urakura ku by'iwanyu, ngaho ahantu hari ipfundo, ngaho ahantu hari ikibazo.
Utekereza ko ibyo bintu biterwa n'iki? Ni ugushaka guteza imbere ibihangano, ni ugushaka isoko ryihuse ry'ibihangano abantu bakora? Ni iyihe mpamvu ituma abantu bashobora gukora ibihangano by'andi mahanga bakabikora mu Kinyarwanda bacitswe n'icyo twakwita ubuhanzi gakondo?
Ntekereza ngiye ibintu bibiri, hari ikintu kirebana no kuba umuntu afite impano cyangwa se no kugira kwibaza uti ibi nima ngiye mu buhanzi ngiye kubikora kubera iki, ndahangira iki, ngiye kubikorera nde? Icyo ni uruhande rumwe, kuko hari igihe abana bashobora kujyamo, uzi ko akenshi 99% abantu bajya mu buhanzi ni abantu bakiri batoya, Imana akayiyumvamo akajyamo. Niba tubanje kwibaza impamvu agiye kubijyamo koko, ese ni ugukina, ni kubigira ngo mbigire umwuga, mfite impano, cyangwa se nuko nabonye mugenzi wanjye akoze akaririmbo kagakundwa, urumva nta plan yabikoreye. Noneho ikindi mvuze kuri iyo point ni ukuvuga ngo niba utibajije uwo ugiye guhangira, naho ngaho rero dutana. Ntibibajije uwo ugiye guhangira noneho ugapfa guhanga ibyo ubonye byose. Niba ugiye guhangira Abanyarwanda, banza wibaze uti abo Banyarwanda ngiye guhangira nanjye nk'Umunyarwanda ndabahangira ibiki, bakunda ibiki, ni iki ndi buhange bagahita bakibonamo? Ingero twarazibonye tubaza kubigarukaho. Rekereza rero kuri iki cyiciro cya mbere tugomba kwibaza, mbere na mbere turahangira iki, turahangira nde? Icya kabiri mbona ni uko babona izo njyana z'ahandi, nk'uko wabivuze, z'ahandi muri Amerika, z'ahandi Burayi, abaho iyo zikoze babona amafaranga. Babona amafaranga se kubera iki? Tugaruka kuri cya kindi mvuze nona, babona amafaranga kuko bo bari guhangira bene wabo, bari guhangira abantu bahita babyibonamo. Noneho natwe tukishuka ngo nitubigana, niko biribuze kugenda iwacu mu Rwanda, nyamara Abanyarwanda ntabwo twabahaye bo ibyo bibonamo. Ntekereza rero ko ari ibyo bintu bibiri nyamukuru, kwibaza icyo umuntu akora n'uwagikorera, ndetse no gushakisha amaronko ya vuba vuba.
Ariko amaronko aho ngaho tukiri kuri icyo cy'amaronko, mu kanya turafungura mirongo ya telefone tuvugane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakwibariza ibibazo. Ariko tukiri kuri icyo cy'amaronko, hariho n'uburyo ibyo bihugu biba byarateye imbere bigashyiraho amategeko arengera ibihangano by'abahanzi bo muri ibyo bihugu kandi akubahirizwa. Tuvuze ibyo Burundi, sinzi wenda niba nabikubaza, ariko nk'umunyamategeko ushobora kuba hari icyo biziho, ariko mu Rwanda itegeko ry'u Rwanda rirengera rite abahanzi n'ibihangano byabo?
itegeko ry'u Rwanda nkunze ko tunagize ikiganiro uyu munsi mu minsi 2-3 ishize navuganaga na bamwe mu bayobora cyangwa bashinzwe bari kugerageza kwishyira mu bikorwa uyu munsi bari mu cyiciro cyo kuzenguruka igihugu muri buri ntara z'igihugu ntekereza ko bari mu majyaruguru wenda bari mu majyepfo nzi ko babirimo kugeza mu mpera z'uku kwezi aho bari kugenda bashishikariza abahanzi mu nzego zose kwimenyekanisha kwiyandikisha noneho ubwego ruzakurikiraho nuko ushaka uburyo ibihangano noneho bizanira abahanzi amafaranga bizize bivuga ngo ubikinye wese akabyishyura bivuze ngo rero itegeko rirahari ririmo riragerageza gushyirwa mu bikorwa ariko ikigambiriwe nuko bimera nk'iby'ahandi nuvuga ngo abahanzi bahanga igihangano yakiririmba ejo kikagira icyo kimuzanira nibyo byaratinze kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariko ntekereza yuko ntabwo twakugereranya no mu bindi bihugu by'Uburayi aho ayo mategeko ahari ku muri 1980 n'imyaka 1990 bigitangira ikingenzi nuko aho bibereye nonaha bishyirwa mu bikorwa koko kuko biragaragara ko bishobora kugera icyo bizana mu Burundi ho ntago nagira icyo mvuga kuko ntago nigeze menya aho amategeko yabageze ariko mu Rwanda birahari kandi birimo birashyirwa mu bikorwa ndizera yuko uyu mwaka uzajya kurangira tugeze ku rwego rwo kuvuga tuti abantu abahanzi bakwishyuza gute bakwishyurwa gute gutyo
mu tukiraho ngaho ku rubuga rwacu rwa Facebook hari umuntu twandikiye aratubwiye ati ibihangano ntibikingiwe na gato hano mu Burundi turafise abatama ba kera bakoze indirimbo nyinshi bakoresheje ikembe imiduri ariko babayeho nabi bagenda n'amaguru nta gaciro bafite kabisa umwe ava ahantu bita mu gatumba n'amaguru agashika mu gisagara cha Bujumbura nta umuha lift undi nawe ati burya injyana gakondo ni nziza ariko ntizatera imbere igihe cyose idashyigikiwe reka mbabaze iyo ufite igihangano cyawe wajya kumva bari kugikoresha ahantu runaka kuri radio na televiziyo ntacyo biziho amategeko akurengera gute
arakoze cyane kuba avuze ikintu nk'icyo ngicyo ati umuhanzi abantu baramukunze yakoze ibihangano byiza barabikunda ariko ejo uramubona nyagirwa ejo uramubona asabiriza uramubona kumubona nta muharifiti ibyo bintu ntagire ngo wenda nubwo mu Burundi tutazi uko amategeko ateganya cyangwa niba nta n'ibihari ubwo wenda umuntu azasakisha amenye ko bihagaze no mu Rwanda nubwo hari amategeko uyu munsi nabwo niko navuga ko ariko bimeze ku birebana n'abahanzi gakondo n'abahanzi muri rusange igihe cyose itegeko ritarajya mu bikorwa ni ukuvuga ngo hashyirweho maison de droit d'auteur cyangwa se inzu ishinzwe gukurikirana uburenganzira bw'abahanzi n'ibivamo icyo kibazo kizagumaho kubera yuko amaradiyo y'iwacu mu myumvire y'abantu b'iwacu muri rusange wumva yuko iyo radiyo igucurangiye igihangano iba ibifite uburenganzira ngo kubera yuko iri kugukorera iri kukwamamaza umuhanzi nawe nicyo kimpangaza nabo bakabyumva gutyo nibo ba mbere bafata ibihangano byabo bakibivana muri studio bakabyirukankana bakabijyana ku maradiyo mu mabwate kuri ba basore bacuruza ku mihanda bavuga ati ni muduturange batwumve hanyuma si nibakumva nta utakurikiye uburenganzira bwawe bwo kubanza ngo wishyurwe bizagenda bite urumva rero ko birasaba ko buri pande zombi ari ababicuranga ndetse ari n'ababibaha twebwe tubihanga bicara bagasoma itegeko bakumva uburyo rikora irasubiza uwo ngo wa kabiri uvuze uti njya kumva nkumva ibihangano byanjye barimo baricuranga nabigenza gute itegeko rirabibiteganya byonyine wanditse ibaruwa ukabwira iradiyo iri kugukina cyangwa televiziyo iri kugukina uti nyabundeka ntimwongeye kugira ibihangano barabizi neza bahita babihagarika ariko ku rundi ruhande uravuga ati se nimbahagarika nzamenyekana gute bisaba rero ko n'abahanzi ubwabo bishyira hamwe kugira ngo bavuge rumwe kuko ndibuka nkiri mutoya turi mu Rwanda muri za 1989 mbere gato y'uko intambara itangira hari ibyo abahanzi bishyize hamwe bandikira Radio Rwanda bati nyaboneka ntimuzongere gukina ibihangano byacu nzi ko hari hagiye kuba inama ntegeze ko byanyuzwemo n'intambara ibintu birahinduka hahindutse byinshi icyo gihe ariko icyo kintu cyari cyabaye kuvuga ngo rero buri wese nasome itegeko ku ruhande rwe amenye icyo rimuteganyiriza n'uburyo yakurikirana ibihangano bye kuko itegeko rirahari
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Mutumira wacu ni Alain Mukurarinda, akaba impuguke mu bijyanye n'amategeko, akaba n'umuhanzi kandi akaba ashyigikiye iterambere ry'ubuhanzi bushingiye kuri gakondo. Nkuko nakubwiye rero bwana Mukurarinda, iki si ikiganiro cyanjye nawe gusa, ahubwo duha n'ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo babaze ibibazo, batange n'ibitekerezo byabo. Ku murongo wa telefoni hariho abantu babiri, hariho Romeo na Kwizera. Turahera kuri Romeo. Romeo, amahoro. Amahoro
mahoro, amahoro neza.
Ego, duhamagaye uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Romeo uri Bujumbura, kaze mu kiganiro muri Isanga. Ni ikibazo, ni igitekerezo?
Ni ikibazo nashaka kumubaza uwo munyamategeko.
Duhunga ku ijambo mushinga nta.
Nashaka kumubaza ko bifika ugasanga nko muri football amategeko ya FIFA abagenga ibihugu byose bitwagwa muri FIFA, none mu gihe umuziki nawo woba ufite itegeko hamwe rimwe buri gihugu cyawo, byogenda gute nk'umuhanzi w'umurundi asubiyemo indirimbo y'umunyarwanda, umunyarwanda w'umunyarwanda yo kwitwara he?
Aha, icyo ni ikibazo numva giteye amatsiko. Katwumve,
arakoze cyane kuba iki kibazo. Ubundi reka dufate nkaho batembere banabishyize mu bikorwa. Dufate nko mu Bubiligi bafite societe yitwa Sabam, noneho mu Bufaransa bakagira yitwa Safen. Uko bigenda rero, ayo masosiyete yamaze kubungabunga no kurengera ibihangano by'abantu babo muri buri gihugu, iyo ubwayo uko ari abiri agirana amasezerano. Noneho Sabam ikagenda kuvikana na Safen ikayibwira iti, wowe Safen mu Bufaransa turagusaba yuko uzajya ubungabunga n'ibihangano by'Ababiligi, natwe iwacu mu Bubiligi tuzajya tubungabunga ibihangano by'Abafaransa. Bivuze ngo rero iyo Sabam iri mu Bubiligi yumvise igihangano cy'Ubufaransa bagikinnye, ikitaho ikagikurikirana ikakishyura, n'Abafaransa nabo bagakora gutyo. Iyo bumvise ibyo Ababiligi babikoze, noneho bakaza kugurana amafaranga yishyuye bakayaherezanya buri muhanzi akabona igihangano cye. Bisobanuye ko mu yandi magambo, niba ibihugu bibiri bifite amasosiyete ashinzwe kurengera no kubungabunga ibihangano by'Abanyarwanda, ayo masosiyete agira n'amasezerano ku buryo niba mu Rwanda bakinira ibihangano by'Abarundi, isosiyete mu Rwanda irabikurikirana. Noneho iyo i Burundi nayo bakinira iby'Abanyarwanda, isosiyete y'i Burundi ikabikurikirana, nyuma zikazagurana, ku buryo nta muntu ugira ahahungabanyirizwa iyo ayo masosiyete ahari. Ikibazo ni uko aho twagira ikibazo ni uko bamwe baba bayafite amasosiyete abandi batayafite. Ni ubumwe bumwe bafite amategeko abandi ntibarayagira. Urumva aho batayafite ntabwo ibihangano bizabungwabungwa, kandi ubungubu warabibonye itumanaho ryateye imbere igihe igihangano kirasohoka kikarara kiriza muri Australia.
Romeo, ngira ngo urasobanukiwe ikibazo wabajije, ukibonewe igisubizo?
Ego cyane, ikibazo kiraboneye igisubizo, ariko nari mfite akandi kabazo kamwe.
Gira vuba, hari abandi bategereje. Dore Kwizera ari ku murongo.
Ndashaka kubaza kandi, iyo nko mu gihe uwo muntu yoba yatunganije igitaramo kanaka agatumira umuririmbyi,
komeza.
Umuririmbyi atumiye akaba ari uwo mu kindi gihugu, mugabo agacaye ntaze kuri rya sango bavugana, mbega wa mu bosi yoba yaramutumye ko acamwitwarira hehe? Nicyo gihe yitwara mu bushikiranganji bw'umutekano cyangwa hariho ubundi bushikiranganji bubigejeje yitwaramo?
Urakoze cyane Romeo, ugira umunsi mwiza. Reka Alain Mukurarinda agusubize.
Ubundi iyo abantu batumiranye gutyo, akenshi ntabwo ari nakenshi, ni buri gihe bagirana amasezerano hagati yabo, uburyo ibigomba gukorwa, aho bizakorerwa, igihe bizakorerwa, n'amafaranga azishyurwa, n'ibizakenerwa byose. Ayo masezerano rero akenshi ateganya igihe haba habaye impaka, haba habaye ibibazo, inkiko zizaba zifite ububasha bwo kubikemura. Abagenye amasezerano nibo bayihitiramo. Tushobora gutumira umuhanzi w'Umurundi tukavuga tuti twebwe nituramuka tugiranye ibibazo tuzaburanira ikisasa. Niba twabikoze gutyo, ubwo naho tuzaburanira. Iyo batateganyije aho bazaburanira, bivuga yuko kimwe mu bihugu abo bantu baturukamo kiba gifite ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza. Nshobora kukurega i Bujumbura cyangwa nkakurega i Kigali, ni mu nkiko zisanzwe rero kuko nubwo amasezerano abarebana n'umuziki ariko amasezerano afite ahaburanishizwa ni mu manza mboneza mubana nuko abantu bagirana amasezerano y'ubukode bw'inzu y'umwe atishyuye baba bateganyije aho bazaregana cyangwa se n'abatabiteganyije ni inkiko z'igihugu zibatifite ubwo bubasha.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire na Kwizera. Kwizera wiriwe.
Yiriwe neza Geoffrey Mutagoma.
Ye turaho ndabona tukitsaho uhamagaye uri hebwa na Kwizera.
Namagaye ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ye ndumva ari watu wango.
Ye komeza ku ijambo Kwizera.
Noneho rero ngira ngo reka mbanze nshimire ijwi rya Amerika ko mukunda kudutumirira abatumire tuba dushaka uratuma tubabaza ibibazo tukumva tunyuzwe.
Murakoze cyane nawe.
Nk'ubu ngubu ari mukuru abirinda ni umuntu wabaye mu Rwanda ni umuntu uzi u Rwanda ni umuntu uzi umuziki w'u Rwanda. Ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze ese abona kugeza ubu ngubu urwego rw'umuziki mu Rwanda rugeze hehe. Ese umuhanzi nyarwanda kugeza ubu ngubu we ni iyihe nyungu afite mu muziki abona inyungu mu muziki irigenze gute. Ikindi kibazo nanone cya gatatu navuga akaza kumbwira ese umuziki wacu kugeza uyu munsi wa none ko mbona udatirimuka abanyarwanda turasabwa iki? Turasabwa gukora iki kugira ngo umuziki wacu ugire aho ugera? Ikindi ni uko hano nkani mu majyaruguru tuba dufite abantu bafite nk'impano bigiye bitandukanye kandi ubona ko arizo mu rwego rwo hejuru nubwo numva ari kure. Ese nk'umuntu uzamuka ukizamuka ufite impano nubwo ari hanze ni iki yamufasha ko numvise ashobora kuba hari ikintu yafasha umuhanzi ushobora kwigaragaza muri iyi minsi?
Urakoze cyane Kwizera. Nubwo ibibazo byose bimaze yo sinzi niba abandi barubona icyo babaza. Reka duhe umwanya bwana Le Mukurarinda agusubize. Urakoze cyane kudushimira no gukurikirana ijwi rya Amerika bwana Kwizera.
Arakoze cyane. Ati abona ubuhanzi bumeze gute? Birasubirana neza na cya kibazo wambaje tugitangira. Ubuhanzi bwo mu Rwanda dufite abahanzi bafite impano, dufite abahanzi bazi kwandika, bazi kuririmba no mu ndimi zitandukanye. Kandi ibyo ndirimba bivuga mbifitiye gihamya kubera ko mbere y'uko mva mu Rwanda hari amarushanwa narashyizeho yitwa Hangahiga yazengurutse igihugu cyose twabikoze mu gihe cy'imyaka ibiri. Njye nigire kuri teritwari yose y'u Rwanda narabibonye barahari bafite impano zose ariko badafite ubushobozi. Kuri urwo ruhande rero nta
Bwana Ale Mukurarinda uratwumva?
Ndakumva neza.
Utikuri urwo ruhande?
Nta mpungenge mfite. Gusa ikibazo ahubwo mfite ni uko mwene abo bafite izo mpano zinashingiye kuri gakondo nyine badafite bwa bushobozi bwo kujya muri studio, bwo kujya aho bibera ku babigaragariza abanyarwanda. Ariko ntekereza ko ibyo bizahinduka. Mu magambo yandi rero impano irahari ariko duhagaze nabi. Ibyo nabyo ndabishingira kuki? Ni uko mu Rwanda n'icyo gihugu cyonyine kiri hariya muri kariya karere navuga n'u Burundi tumaze tujye kumara imyaka 10-15 dufite amaradiyo menshi, dufite abahanzi benshi ariko batarenga umutaru. Ntabwo turi kimwe no muri Tanzania, ntabwo turi kimwe n'i Bugande, ntabwo turi kimwe no muri Congo aho bafite abahanzi babaye bari ku rwego mpuzamahanga. Kubera iki icyo kintu kiba? Ni bya bindi navuze tudashyira ibihangano byacu gakondo cyangwa se niyo twabishyira mu njyana nshya zigezweho ariko bishingiye kuri gakondo ngo abanyarwanda ubwabo aribo babanza kutwiyumvira, kutwikundira, kutwiyumvamo akaba aribo baduteza imbere. Kuko hano niko bigenda. Muri Tanzania barimba mu Giswahili bakarimba mu njyana zabo, muri RDC barimba mu Gikongomani cyangwa mu Lingala cyangwa mu Giswahili mu njyana zabo. I Bugande nuko. Niyo mpamvu tubona badusiga. Ni ukuvuga ngo rero turabifite byiza, turabifite byinshi ariko duhagaze nabi. Ni ibyo gukosora rero. Ati rero
ati dukora iki?
Twakora iki? Gufata urugero rworoshye cyane kuri bariya bahanzi babiri maze iminsi mfasha uwitwa Karasira Clarisse n'uwitwa Nsengiyumva Francois. Nabibonye bishonjeye kuko nari ngize Imana nkabona ibintu nifuzaga. Namenye mvuga nti wama nkabona umuntu uzi kuririmba mu Kinyarwanda cyiza ukoresheje ibicurangisho gakondo cyangwa se natwe bikoresha ariko tukabikora mu njyana zacu. None se wasobanura gute ko umuntu nka Francois akora indirimbo mu nyuma y'amezi 4-5 ikaba iregwa n'abavuga yageze kuri 1,300,000? umuntu witwa Kararisa utaruzwe yarazwe bitanzagaza makuru aho yakoraga agakora indirimbo uyu munsi kabirebwa n'abantu 170 abantu banambaje bati ni strategy wakoresheje nayo strategy nakoresheje nayo sobe nti nibyo yabindi umuntu akugura ati uraho undara uhitusubiza ko yego akakubaza ngo makuru ki uti ni meza ntago wabitekerejeho niyo wavunitse rimwe na rimwe uribeshye ukavuga ngo ni meza hanyuma ukaza kumugurutira ko navunitse cyangwa ndarwaye ubwo ndashaka kuvuga iki abantu bakoze indirimbo yitwa muraho abanyarwanda bati yego nubwo ngo bakoze indirimbo bibonamo ukayivuga kugira ngo usanzwe uyizi niyo mpamvu byihuse nta yindi strategy rero nabyanditse twahereho kare uvuga mu camake ko aba bazungu muri Amerika muri Canada mu Burayi badusize nabyo bakeneye iby'iwacu baba bashaka ibiri gakondo ntabwo azaza kuvuga ngo nibakoresheje festival ya hip hop ngo azaza gufata umunyarwanda cyangwa umurundi waririmbye mu kirundi hip hop azaza gufata muri Amerika nashaka waririmbye zuka azajya muri Antille nashaka gukora salsa azajya muri Amerika Latine ariko nashaka gukora ikimbimba azaza iwacu
hanyuma
ikibazo dufite cyo kudashyira iby'iwacu imbere
yanabajije ati kubishyira imbere ese inyungu irimo hari inyungu ubibonamo ubona byavamo inyungu
reka dufate urugero rworoshye uyu munsi abahanzi turi kumwe tubabwiye mazigihe kirini kinini no gukabya kuko nabusimana yigiye nabo kinini ariko ni ukurasa amezi abiri atatu hirya no hino mu Rwanda hirya no hino ku isi babansaba ni njye wumva uti nyaboneka mwitonde nibura babanze bagire ibihangano byinshi bazoze babataramire hari n'umbwira ati hoya dukeneye igihangano kimwe tugikoreshe ibindi bikorwa by'ubucuruzi kwamamaza aho ngabo turimo turagerageza kumvikana noneho hari n'ibindi urabona uyu munsi ntabwo abantu bagifata amasede ngo bashyire ku muhanda bacuruze ibyo byavuyeho ibintu byose birakorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri za murandasi niba Francois afite miliyoni y'abantu bamurebye ejo akagira ebyiri ejo akagira eshatu hari uburyo izo za YouTube zibishyura bivuze ngo rero nubwo uyu munsi ariko tugitangira hari ntabwo byari byinjiza ariko ntabwo ibintu bizarenza amezi atandatu bitabinjirije ibyo ngibyo ibyo ndabikwijeje ijana ku ijana kubera iki kubera ko mbona abo bahamagara bashaka kubataramisha mbona abo bashaka kubakoresha ndetse tuzi ko tuzanakora n'ibitaramo kandi ntekereza ko ababikunze bazaza kubireba
Alright wavuze rero ku bintu byo guteza imbere abahanzi uvuga abantu babiri urimo gufatanya nabo muri bo wavuzemo uwitwa Nsengiyumva Francois ndagira ngo tumere nk'abasogongera gato ku ndirimbo kuko abantu benshi bamuzi acuranga umuduri ku nzira ariko uwo muduri waje guhindukamo igihangano gikomeye ndagira ngo twumve imwe mu ndirimbo ze wamufashije gukora akanya gato hanyuma tugaruke
itanga tanga mukogura rewe itanga neza mukogura rewe yanya busawe uraberewe cari wanje we urasakite
gusogongera rero urumva ko umusaza Nsengiyumva nako ni umusore uko namubonye ari mu njyana icyo ni ikinimba ni iyihe njyana bwana Mukurarinda
kwana bikoze nkana kubera ko buriya Francois ubu ni indirimbo ze akenshi yatakoze iza kinyarwanda ni injyaruha ahantu iwabakomoka ni hafi muri Tanzania bivuze ngo yakora indirimbo n'imiziki yo muri Tanzania nayo imugiraho iramwifuza imugiraho ingaruka ariko igicurangisho cye gakondo cy'umuduri uko agicuranga uko abiririmba ushobora kubishyira mu njyana zacu zose zo mu Rwanda zari zo mu majyepfo mu majyaruguru mu burasirazuba byose birashoboka ariko noneho ukaba wakora n'ibyo ahandi niyo mpamvu twavuze tutireka duhere kuri ya njyana ye yiyumvamo iriya ndirimbo ya mbere yakoze Maria Jeanne tuyishyira mu bintu navuga y'injyarwa ijana ku ijana naho turava tuti ya kabiri tunabereke yuko cya gicurangisho cyacu dushobora no kugikoresha no mu mbyino zacu ntekereza ko ari nayo mpamvu abantu babyumvamo vuba kongeraho nyine n'uburyo biba byakozwe muri ariya mafoto yose amagambo aba yaririmbye bitandukanye n'ibya Kararisa uririmba rwose na zatu za Kinyarwanda we ndiwe niyo ADNI niyo marafe niyo mutiwe niwe ni mujyana za Kinyarwanda François wa gukora injyaruwa cyangwa za Kinyarwanda
eh turaza kumugeraho na Clarisse ariko ku murongo wa telefone dufite Kimbuta ijambo ni ryawe
muraho neza bakunzi ba radio ijwi rya Amerika kandi ndasuhuza uwo mushinga ntaye turiwe muri studio aba atwumva kuri telefone
murakoze cyane
komeza ubaze ikibazo cyawe
nari nshatse kubaza mu by'ukuri niba ikibazo cy'abahanzi nanga abantu
Kimbuta ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndumva yavuyeho.
Okay, yavuyeho reka twakire Simon.
Alo?
Yego Simon, uduhamagaye uri hehe?
Ego mwakoze cyane, jewe ndahamagaye ndi muri Malawi.
Okay, duga ku ijambo.
Ego nagiye amanu simile cyane umutumire wanyu namukunze gose sinzi no mushimira kuko je wasanzwe nkora ibintu by'umuco ndi mutimbo vuze ingoma ubwo rero hano maze kuza ku makonsere menshi twagwe n'abahanzi bakomeye nk'umwakoze twari kumwe n'abantu bo muri Kenya bakomeye cyane ugasanga tuvuze ingoma abantu bagata stage kugira ngo abahanzi bakomeye baze kutubaba n'icyo tubaza nti ese mu bintu byacu tuwosanga twifata gukora ibito kandi bikomeye rero nagenda mu cyimwe rwose kuba yagize iki gitekerezo ariko akabazwa na ifite yo kwa kugira ngo ese nta kuntu yo tanguza itegeze kumeza zangura ishuri bakigisha abana bato ibishwangisho byacu kumbure nk'inanga ikembe umuduri n'ibindi kugira ngo imico yacu n'ibishwangisho byacu gakondo bitazava bizima
narakumva nabuze
nibyo koko bitavuze ati twebwe ubwacu twitesha gatiro twebwe ubwacu turipfobya dusuzugura ibintu byacu urebye ukuntu iburayi narahageze urebye ukuntu muri Amerika baba bashaka intore zo mu Rwanda cyangwa ingoma z'i Burundi nitwebwe tutaza gatiro kabyo bo bira ibintu ni ibintu dushobora gukora urugero naguha ejo bundi nanjye mbonye nakoze indirimbo hano nyikorera hano muri Côte d'Ivoire uzareba muri iyo clip uzasanga hari umuntu wafashe ingunguru azikoramo ingoma ashyiraho n'amabara ndamuzane kuko mbona wakoze ingoma ugashyiramo amabara ya asana n'idrapo ry'u Burundi arambwira ati njye nigeze kujya muri festival Bujumbura mpura n'abarundi ati ndiho ndabivanye nawe ni umuntu ukora ibintu gakondo bya hano muri Côte d'Ivoire ni ukuvuga ngo ibintu byacu birahura na bya bindi navuze kare ntabwo tubiha agaciro kabyo tukabishyira ku mwanya wa kabiri ariko uzarebe tubikinire abanyamahanga barabikunda cyane barabikunda pe nawe kuba umuntu yashyiraho ishuri rituma tumenya ibihangano ibitwangisho byacu gakondo n'uburyo babikora ni ikintu rwose umuntu yazakora ariko ntegereza yuko hari ibibanza tubanze dukorane n'abahari tujye twashyiraho amarushanwa ndetse tushyireho n'uburyo bwo kubaza ibyo bintu tukamaze tukanabyandika kuko nitutitonda bizaducika kushyiraho ibishinzwe ni igitekerezo cyiza cyane
Simon ngira ngo hari akandi kabazo yari afite yari atararangiza igitekerezo cye
ego akandi kabazo numvise mu mvuka yuko asanzwe ari mu mategeko arambora na gambaze nitse mu Tanzania hari umuhanzi akomeye benshi bazi nka Fida Karoli hari umuntu w'umumendeza nk'uko nyene yamufashe aramufasha ariko nimaza gusanga amasezerano bagiye atariyo yamushaka inyungu ziwe ubwo se we twizere ko ari umutima wo gufasha gakondo cyane kumbure nawe yoba ari umutima wo kwiteza imbere mu nyungu ziwe akoreheje abahanzi bagakondo murakoze gose
eh urakoze cyane ugira umunsi mwiza Simon
yarakoze cyane ubu nuko amabanga ntamubwira amasezerano nagiranye n'abo tuyafitanye kuko abari ibanga ariko ntekereza yuko biramutse bigaragaye yuko nibo ba mbere barashijutse bigaragaye yuko batsikamiwe cyangwa se ibyo twasezeranye tutari kubikora amasezerano yose arasobanutse bandika mu rukiko rwose ubwo burenganzira burahari urukiko twaranavuruvuze rwanditsemo bivuze yuko impande zombi zigomba kwitwararika mu byanditsemo hagize utabyubahiriza yaregwa ni nayo mpamvu habaho amasezerano yanditse kugira ngo ejo ntagire ikitubahirizwa kibe kigaragara bamenye naho bajya kukibariza nta mpungenge rwose zihari
kumurongo wa telefoni kandi dufite Adeline. Adeline, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego, murakoze.
Ego, uduhamagaye uri hega Adeline?
Ndi Mozambique.
Okay. Komeza rero ikitekerezo cyangwa ikibazo.
Je sinzi kare gitekerezo cyangwa ikibazo. Je nabonye ikibazo cyari kuri Facebook. Cyabaje abahanzi babasaza babatama. Turaze nko mu mico y'i Burundi bajya batama bajya abahanzi bajya bakoresha amakembe imiduri ibintu by'imico ya kera byo gucuraranga iriki ku bwanjye mu Burundi nta gaciro babaha nta nubwo banabibuka.
Icyo ni igitekerezo
n'abantu usanga bari hasi cyane n'abantu bakenye vraiment nta nubwo na guverinoma yigari ibibuka ngo ibitwararikeho ku bwanjye rero kubera mbona bigeze mu mahanga aho ngaha ndi muri Mozambique icyo gikorwa cyo kuvuza ingoma amakembe ku bantu b'abasaza abanyamahanga barabikunda cyane kuko n'ibintu ari bishasha biba bigeze ahandi hantu bitari biri nko ngaha muri Mozambique ntabihari haje nk'abantu b'abarundi bakazana imico y'iwacu mu Burundi yo kuvuza ingoma kuvuza amakembe imiduri ibiki abantu barabinezererwa cyane ugasanga abantu babikunze cyane cyo ku bwanjye icyo nshaka gutanga igitekerezo nashaka vraiment abantu babaha agaciro cyane mu Burundi niyo umuntu amusanze no mu ibarabara akamwunguruza cyangwa akamufasha yani cyo mbona cyari cyo gufasha abantu b'abahanzi b'abatama abantu bagezweho n'abahanzi b'abajene imisori shusha ni usanga nk'i Burundi ngai wacu Burundi bibukwa cyane ariko abantu bo hasi bari abatama batanguye kera nta muntu n'umwe abibazaho ibyo nize na nicyo gitekerezo cyanjye nashaka gutanga.
Reka twumve icyo Ale abivugaho nawe kubera ko abo ngaba arimo gufasha
cyane. Namubwira yuko umugambo ntari rarenga kuko ibyo bintu abo bahanzi barahari ibi bitusangisho birahari bisaba gusa ko hagira uwabitaho. Ntago hari igihe abantu bavuga bati leta igomba kubitaho ariko bakibagirwa ko leta mu byo yitaho hari ibindi bindi igihumbi byo yumva ari na prioritaire nge nkaba navuga ahubwo abashoramari babishoboye bashobora kubitaho niba babonye hari icyo babavanamo ariko nabo bakagira aho bibageza nagira ngo nanamubwire yuko hari umuntu wampamagaye ari amaze kubona uriya France ko twafashije mu Rwanda uwo muntu ari muri Aziya igihugu sinkivuga kuko nibanga ariko arambwira ati nkoherereje abahungu babiri b'abarundi bavuze umuduri ubu nzahurira nabo muri studio mu misiri imbere kugira ngo dukore indirimbo yabo kandi kuko yarabanje anyoherereza izo bakoze numva koko bimeze nk'ibya Faransa bivuze ngo rero wa mugani ngo imbonihirije uyu munsi kubana nk'ubwiye abantu banyandikira bacuranga noneho umuduri bavuze icyembe bavuza bacuranga inanga wagira ngo byari byaracitse naho ubundi burya birahari birasaba rero yuko tugaragaza ubwo twabitangiye tugaragaza ko ibyo bintu bifite agaciro cyane cyane bishobora no kugira icyo bitanga ibyo bintu nibimara kugaragara mu Rwanda n'i Burundi kandi ntibizatinda ni muhumure ntabwo hazabura abandi bantu bita kuri abo bantu icy'ingenzi ni uko bisa n'ibyabyutse bisa n'ibyagaragazwa ko bikiriho ko bishoboka ntekereza yuko urugero rwatanzwe ruzakurikizwa mu minsi iri imbere rwose muzabona abo tuzafasha b'i Burundi kandi numvise indirimbo zabo ntaho bataniye na Faransa.
Tugushimire Adeline ongaho muri Mozambique, dushimire nawe bwana mukuru arinda kuri icyo gisubizo utanze ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Nisabwa, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane radio Ijwi rya Amerika.
Uduhamagaye uri he Nisabwa?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana.
Aha, Irwamagana hafi no kwa Pepo ndahabona ugomba kuba ariho uduhamagaye urariko aga telefone kawe ndumva katagenda neza. Ni kibazo ni gitekerezo.
Nge nashaka kugira ngo ngire inyunganizi ntangaho. Kuko niba hari ikintu cyadushimishaga twashimishwaga no kugira indirimbo z'abahanzi ba kera bacurangiye isaha ya gakondo.
Nisabwa egera telefone yawe cyangwa uhagarara ahantu hari rezo kubera ko nabwo tukumva neza.
Nuko yangana ivuri rimiragwa. Ikintu navugaga yuko bari abahanzi ba kera bakoraga umuziki wabo mu buryo bunoze. Ubu hari indirimbo iri kubica bigacika, indirimbo yitwa Igisupusupu icurangwa n'umuhanzi Sejyumba akoresheje igicurangisho cy'umuduri. Iyo ndirimbo iri gukika ku mitima ya benshi. Hari izindi ibindi bikoresho bakoreshaga nk'ikembe n'imiduri hamwe n'intanga. Ikindi bita iningiri. Uzi kumva indirimbo icurangishijwe n'igicurangisho cyitwa iningiri. Iyo ndirimbo wumva inogeye amatwi, ariko izo ndirimbo ntabwo tukizumva. Aba bahanzi b'ubu ngubu baraza bikoreshereza izi za gitari n'ibindi birumbeti ntavuze, ariko ntibarebe ukuntu.
Nisabwa turamubuze ku murongo wa telefone. Yari yatubwiye yuko imvura irimo kugwa hariya aho yari ari, ubanza bitagenze neza, ariko igitekerezo cye ngira ngo cyumvikanye. Yavugaga ati
cyumvikanye kandi ntekereza yuko biri yavuze ati abahanzi bato cyangwa abo barimo baraza bagacurangisha iby'ahandi bakibagirwa ibyo byacu, ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Uyu munsi nibyo nkubwiye, nsigaye mbona n'abana bato barimo banyandikira bati bote burya nanjye nubwo reka naririmbaga biriya nambaye n'ipantaro icitseho gato cyangwa imana ye ati nzi no gucuranga inanga, abonye ko noneho bishoboka. Kandi koko ntabwo ari kukubeshya, arabizi niyo nanga arayizi, cyangwa se ati ngewe nanabyiga, nuko abonye ko ari ibyo bishobora kwihuta. Naganiriye n'aba DJ iwacu mu Rwanda ubwo mperutseyo tuganira kuri iyo ndirimbo umugabo w'i Rwamagana ni naho nize yavugaga, barambwiye bati twebwe nk'aba DJ twabiganiriyeho muri kano karere nta muhanzi mushya wigeze agira views zigera kuri miliyoni imwe mu gihe cy'amezi ane, umuhanzi mushya ukivuka ukivumbuka. Noneho rero n'abandi barabibonye baravuze kubera iriya ningiri, kubera iriya nanga, kubera uriya muduri bishobora kugenda gutya bikihuta kurusha bya bindi twakoraga bya gitari. Ntekereza ko nk'uko nabwira uwo mudamu urugero rwarabonetse rugaragaza ko bishoboka n'ibindi bizaza.
Ku murongo wa telefone twakire Robert kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uduhamagaye uri he Robert?
Murakoze, ndi mu Rwanda, ndi Byumba, ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi.
Ni ikibazo n'igitekerezo?
Ni igitekerezo ufite.
Nyarutsa.
Ku bijyanye n'ubugeni cyangwa se ubuhanzi. Nibyo cyane mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi n'ahandi muri Afurika, akenshi usanga dukunda gukoresha ibihangano cyangwa se kwigana ibihangano biturutse hanze y'umugabane wacu Afurika. Nyamara natwe turashoboye nk'abanyarwanda cyangwa se n'abatuye Afurika. Yari igitekerezo nashakaga gutanga dukurikije n'ibyo uyu muhanzi wo mu Rwanda ahangaha i Rwamagana n'ukuri yakoresheje ibikoresho gakondo byo mu Rwanda, akora ibintu bitunganye kandi byumvikana, indirimbo ze zirumvikana, zirakunzwe muri iki gihe. Nubwo yenda bamwe baba bazikasa cyangwa se batazumva neza, ariko ni indirimbo zifite ubutumwa. Hanyuma icyo ushaka kubwira abahanzi b'Abanyafurika cyane, nibashyire hasi bafate umuco wabo wa Afurika, umuco bye kwigana umuco wa Amerika cyangwa se umuco mu bindi bihugu, biga bakoresha imico igaragara y'Abanyafurika, hanyuma Abanyafurika natwe turusheho kumva cyangwa se turusheho no gutekereza no kubihangana byabo, tunabikunde kuko babikozeho kandi babikoze mu buryo bw'umwimerere wa Kinyafurika. Nicyo ngiye gitekereza nashakaga kujya dukurikira ibi ihangano byo hanze ntabwo ari byiza, bumwe abeshi nta nubwo bumva icyo bivuga biba biri mu ndimi z'amahanga, ariko iwacu uhanze mu Kinyarwanda cyangwa se ukaririmba mu rurimi gakondo rw'Abanyafurika, Abanyafurika tubasha kumva icyo ushatse kuvuga. Yego,
urakoze cyane Robert. Ntabwo twavuga ko ibihangano by'ahandi ari bibi, wenda kuko bafite bifite ababikunda, bifite nabo biryohera ndetse n'ababikora ahubwo icyo gitekerezo ruvuze uti twateza imbere ibyacu ntabwo cyatubuza cyangwa cyatuma tugaya n'ibyo abandi. Ku murongo wa telefone dufite Samuel.
Yego.
Samuel?
Oui, allô.
Amahoro amahoro Samuel.
Amahoro amahoro.
Ego uduhamagaye uri hega Samuel.
Mu Burundi.
Gitekerezo ikibazo duga ku ijambo.
Yewe cyane nshaka kuvuga. Anini ndashyigikiye yuko abantu bose boririmba mu ndimi zabo. Inovuga yuko reka gushima iby'abandi ntitwobigaya ariko hari ibintu usanga abacuraranze biharaza yo gufata ururimi ugasanga nk'indimi zitatu zine bazivanze mu kuri ibyo bintu usanga nenga nacyo biri budishikane ko mu mico y'Abanyafurika. Ikindi nacyo njyewe sindabona akamaro ko kuvanga indimi nyinshi mu kuririmba nk'abo baba bafise babona akamaro kabyo boduha umuco tukabimenya natwe.
Reka tubaze bwana Ale ashobora kubaza impamvu bwana Ale kuki abantu bajurunga bakavanga ikinyarwanda n'igiswahili ni indimi nk'eshanu mu ndirimbo imwe biterwa n'iki?
Nkuko nigeze kubivuga nti mu buhanzi nta mupaka twari dukwiye gushyiramo, buri muhanzi akwiye gukora uko abyumva uko ashaka, ariko icy'ingenzi ni ukubanza burya kwibaza wa mugani uti urahangira nde urahangira iki. Niba uhangiye Abarundi cyangwa Abanyarwanda ukaza kubaririmba mu Cyongereza kivanze n'Igiswahili ibintu bivangavanze, niyo baba bazumva ntabwo ari umuziki, ntabwo ari cyo gihangano biyumvamo. Urugero natanga ni nk'ahangaha muri kino gihugu cya Cote d'Ivoire mba mamaze umwaka, ariko nk'iyo ngiye mu birori, iyo ngiye mu munsi mukuru, wahagera saa moya za mu gitondo, wahagera saa munani, wahagera saa mbiri za nimugoroba kugeza mu gitondo, uzumva indirimbo zabo gusa ziririmbye mu ndimi ziwabo, mu njyana ziwabo, kandi bagahimbarwa pe. Iyo mvuze ngo pe ntekereza ko umunyarwanda cyangwa umurundi bicyo nshatse kuvuga, bagahimbarwa pe. Wakwambuka muri Ghana ugasanga za ziririmbo zo muri Cote d'Ivoire ntizirenga umupaka muri Ghana naho bumva ibyabo, ariko wagera mu Rwanda ugasanga twe twiyumvira iby'ahandi, wagera mu Burundi ugasanga twiyumvira iby'ahandi. Ntabwo ari bibi kuba twokumva iby'ahandi, kuko nanone ku rundi ruhande kuhora wumva ibintu bimwe nabyo si byiza cyane, bituma udafungura mu mutwe ngo ufungukire abandi. Twe mu Rwanda no mu Burundi uwo mutwe turabifiteho kumva iby'ahandi, ikibazo ni uko twumva iby'ahandi bikaza kurenga iby'iwacu, ibyanda kavuye tugira ibya mbere. Aho ngaho niho hari ikibazo. Kuba waririmba iby'ahandi ntabwo ari bibi, ariko nitubanze dukore ku byacu kuko nibyo Abanyarwanda bibonamo. Iyo ukomye amashyi buryo bwa Kinyarwanda, umwana w'umukobwa w'imyaka itatu ine ahita atega amaboko, nta n'umuntu ubimubwiye. Ni uko aricyo kintu yavukiye muri icyo kintu yibonamo. Icyo kintu nitumara kucyumva natwe tuzarenga umutaru, tuzagira abasitari nk'uko muri Tanzania abo bahungu no muri za Nigeria nayo hose barenze imipaka bakanadusanga iwacu.
Urakoze cyane bwana Ale. Ndabona amasaha agenda tubana make. Kino kiganiro rwose ubanza ari ukuzashaka undi mwanya tukongera, dusigaranye iminota mike mu kanya turaba tugeze ku musozo. Sinzi ku buhanga bw'ibyuma ngira ngo bambwiye ko hari undi muntu Abel witwa Abel, ijambo ni ryawe, vuba vuba wihuta.
Ego murakoze.
Uduhamagaye uri he?
Ni Dar es Salaam.
Komeza ku ijambo.
Ndashaka kuvuga nuko abantu tutadufi impano tukabura amasuke bivanye n'ukudashikira abantu baba bafite ibyo izimo dufashe. Yego, nicyo nashaka kuvumva turasiporosorumva nayo sponsor iza usanga idashikira bose kubera abantu badafite impano nyine cyangwa udakwiye kumenyekana cyane bivanye n'uko nyine zidashika imbere.
Arakoze cyane. Ngiye ntekereza yuko icyo kibazo navuga ko muri ino minsi tugeze kubikomozaho, hari iterambere kuri ku mbuga nkoranyambaga, hari uburyo bwinshi noneho bwo kuba wakora igihangano ukagishira abantu bakakibona vuba n'abanyamakuru n'abandi bantu bose utanahagurutse ngo kibashire. Ubu ngo ntekereza yuko umuntu wese ufite impano akwiye kugerageza gushakisha, akwiye gushyiramo ingufu ku buryo wenda yakora igihangano kimwe akakigaragaza kugira ngo abantu bakibone. Ubu ngo niko bimeze. Kera abantu bajyaga mu tubari bagasaba gucuranga, abantu bakajya hirya no hino bagakora amakonseri, nuko nk'uko babonaga. Ubungubu umuntu ashobora gushyira igihangano cye kuri YouTube, umuntu uri akantarange akamubona akavuga ati ndabona hari ikintu cyamuva, namuvanaho, ndetse ndabona nawe namuteza imbere akabikora. Ubungubu niko ibintu bikorwa. Inama namugira rero cyangwa se yanagira n'abandi nanagira n'abahanzi ni ukuba uyu munsi nanjye niko bimeze. Abantu benshi baranyandikira, ikintu cya mbere mubaza ndamugaseshe hari ikintu waba waracuranze, ntabwo ari ngombwa kujya muri studio. Ushobora gufata gitari, ushobora gufata iningiri, mugenzi wawe agafata telefone akagufotora agashyira kuri YouTube tukabibona. Hari umuntu mu rundi kazi twigeze kubona wari muri sogonderi ufite nk'imyaka 13-14 wiganaga abahanzi bo muri Amerika. Ntekereza yuko iyo ikinyema nshaka kujya muri iriya miziki nari kumufasha, ariko ntekereza ko ndibuka ko nigeze kumwemera ko nabona iyo mesaje tuzamukorera album, kandi ni telefone bari bamufatishije bashyira kuri YouTube. Urane dukoreshe uburyo buhari bw'itumanaho tugaragaze aho turi ku isi hose ko dufite iyo mpano, byanze bikunze ntibizabura umuntu bigwaho bikamushimisha akavuga ati ibi nabikora kuko mbikunze nkamufasha cyangwa se nabikoramo n'ubucuruzi.
Bwana Alain Mukurarinda, urakoze cyane kuri icyo gisobanuro utanze. Dusigaranye iminota ine gusa, ndagira ngo mu munota umwe umere nk'ukora umwanzuro w'ibyo byose. Twavuze ku bijyanye n'amategeko ko arengera abahanzi, twavuze ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu akabikuramo bimufasha kubaho. None tugeze ku mwanzuro, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ijambo ryawe ni irihe ubwira abantu?
Urakoze cyane, reka nanjye maze gushimire kuba twaganiriye, kuba wambashije no kumpuza n'abantu bari imihanda yose, ni ibintu rwose by'agaciro. Ngarutse rero kuri uwo mwanzuro, icyo navuga ku birebana n'amategeko ni ikintu cyoroshye. Aho amategeko ari cyane cyane ko abahanzi bacu barize barasomye, akenshi abari n'abanyeshuri, nyaboneka nibafate itegeko bamenye uburenganzira bwabo, bamenye uburenganzira bwabo. Naho itegeko ritari basoma ayahandi, ayahandi burya ni amategeko ushobora kwaplika iwanyu. Biba bishoboka ushobora gusoma ibyo mu Faransa, ugasoma ibyo mu Bubiligi, umuntu yaguye mu kintu bivuga nta tegeko mufite ukaba wamureka. Abacamanza bazi kugendera kuri doctrine, bazi kugenda kuri jurisprudence, kuvuga ngo ibyanditswe cyangwa imanza z'ahandi ziba zitwaje gusa ngo iwacu naho nta mategeko ahari ngo nta kintu twakora. Oya, umucamanza burundi umushyiriye azi uko azabigenza. Muri mu magambo make rero ku birebana n'itegeko, muhanzi soma umenye uburenganzira bwawe n'uko wabuharanira, itegeko rirahari rari kwigisha. Naho ku birebana n'ibihangano biragaragara neza, birasobanutse neza yuko iyo dukoze injyana z'iwacu gakondo, iyo dukoze ibihangano bishingiye ku bicurangisho byacu gakondo, niyo twabyigana mu bicurangisho bya ruzungu, abantu bacu babyiyumvamo. Ingero zirahari, turazibonye, ziratangiye mu Rwanda, ariko nakugaragarije aho zageze kure: Tanzania, Uganda na Congo, baratusize kure, za Senegal, za Cote d'Ivoire ho ntabwo nabivuga. Bivuga rero ko twita ku bihangano byacu gakondo, bitavuze ko tugomba kwanga iby'ahandi, ariko iby'iwacu gakondo aba ari byo dushyira imbere, twabiririmba uko gakondo imeze y'umwimerere, twabimoderniza cyangwa se tukabishyira mu bicurangisho bishya, ariko bigire umwimerere kuri gakondo iwacu. Bwana bazabyibonamo izatera imbere.
Bwana Alain Mukurarinda, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye Ijwi rya Amerika. Nshimire n'abakunzi bacu batwerereye, ababajije n'abatanze ibitekerezo hirya no hino aho baduhamagaye bari. Turashimira kandi bari ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Fasiro wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Reka dusoreze kuri imwe mu ndirimbo wafashije umuhanzi kazi Clarisse Karasira gusohora, gushyira ku isoko, avuga ati twapfaga iki byamaze iki akayuzi ko mu rubi kateranije ababyeyi bacu.
Murakoze cyane namwe.
Hey. bangoni ziko mbega
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.